studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam eɗen goni kikiɗa talatare sappo lewru mai hitande 2022 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓore masilma capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niali Bourɗo kabaruji ɗo Salim Diawara to ɓoggijanɗe to Mali heɓi keɓal muɗum ɓeydeke fa tati ley temedere le hitande 2021 fayi e tawede wonko heɓaka e jawdiji miilaɗi kañe e jukkugoji seede yawɗi ministre kuminiɗo keɓal hokki o kabaru keñandu téli Mali mawɗo sariya jaddinke kiɗɗo Ansar Dine e Acmi Alhassane ak Mouhamoud ana jukkini CPI le ñalawma ɗiɗo bo e sariyaji ɗi seeɗa fongo ana fawi dow dartugol yalla omo e sago hoore makko dawoɓe dow lawol bamako yaade keñi ba ana metta e bongol ngol ɗatol ɓe kolliti wiide ɓe kolliti du metti maɓɓe ko mobilaji mawɗi teddinta sariyaji laawi kebbinte fa ana juppo doggude dow maggol Oumar Waygal nelaɗo amen yaade toon wonko neldi e warde e ngaran keɗoɗen yo ɗi woni sembe kapoje ɗi kikkiɗa ko bisimilla mawɗo heɗade studio tamani ley hitande 2020 Mali heɓa fay milliard ngaji temeɗiɗi sefa ley ko milno heɓude wallirede ko yata milliard ngaji temede nayyi ka ley hitande 2021 heɓa fay faabiraka fi hunde ministre kuminiɗo jawdi hokki o kabaru keñen o haali ɗum dow ORTM ministre Alhousseini Sanou holliti wiide ko laati fuu leydi meɗen ndi ɓeydireke keɓalla fa tati ley temedere ley hitande 2021 Mamadou Samasiko
min tantako sonne minen gondi Imad Radji saabu min taƴiri wiide ɓiɓɓe leydi ndi na gondi e hakkillaji ɗi min jogui ɗum woni ko holti ministre o e fuɗɗorde haalaji makko e wi makko jogola leydi Mali ndi e li alhaali joni o yo jaati caɗele mawɗe ɓuri foof o mimsiti jukkuguji sidawu ɗi kuteji covid-19 ti alaji lumoji ɗi e kañe Rafi Faba wakkandi kaalisi leydi ndi yirwinde golleji kabaru keɓe na jeyda e dabareji ɓamaɗi yalla hinade ɗiɗo ti alaji ministre o holti wiide ko ɓuri milliard uji capanɗe jetti e jeɗɗi ittama gal almusaɗɗaji ɓiliɗi e kabaru ha ɓuri mo saabi e wimakko ko ɓuri millioji nayyi ɓiɓe leydi Mali na gurale oɗo golle o so banggal comatex imadaraji na gondi yalla imminde ɗum e ley ko warata ko ɗum ko ɓeydi wiide ministre Sanou fadde makko holtinde wiide ƴewtagol kabaru OMH latto sababu almusaɗɗaji milliard uji temedere e sappo e joyyi sefa ɗum walda heeƴo golle yirewere EDM iwde 2022 yaade 2026 sambino yettingol ko ɓuri milliard uji uñayi ɗiɗi e temedɗiɗi e capanɗe joyyi sefa horeio lirende holti wiide ɗum keɓe banggal duwan ɗe yewtata noon milliard uji capanɗe joyyi e ley lewru fa yettade ñande capantati goho lewru décembre hitande 2021 kay tawi kama wiide ɗeɗo keɓe yettiki capanɗe jeegom milliard uji le lewru ɗum walda e yirwere keɓal banggal usuruji ka ɗo kay o faccitinayi alkadara muɗum min so holti wiide ɗum dabreji gondi ɓamede yalla leydi ndi pati wasafi ndiyam yiite kanko ministre Sanou o sakiti waltinde hakkillaji ɓiɓe leydi Mali wiide bawɗo keɓe leydi ndi anniyaji
andimɓe kabaru keɓal hedde muɓen kulleti wiide gollanoɓe koye muɓen kañandu ana jogui tiɗallaji daranade ko malinkoɓe kasindini saabe embargo o le mabɓe ana hen andinɗo keɓal Abdoulla Karim Jammutene keɗoy ko wi dow faccitan Mamadou Samasiko
tafun sababuji kewɗi heɓama yalla particulentereji wasa fewi nannede leydi ndi onɗon ko fabiki sanne jamare nde jukkuguji ɗi kay ko ɓuuri hewde matama sanne e dow kabaru bawɗe golle keɓe laamu o so gollanoɓe koye munen ɓe ɓe keɓali fewi caɗele saabi so on ƴeewi sifa keɓe leydi men ndi ko ɓuuri hewde ko hewi mabɓe ɓilaki fewi e laamu o sanne saabi muɗum imadraji lumoji ɗi jukkitigui no fewiri gollidal hakkunoɓe bankiji ɗi ɗum yirwi keɓe laamu o ko ɓuuri hewde banggal usuruji hewti entreprise ngaji ɗi jokkiti gollude no fewiri no haniri laamu oɗo heeɓi nawtorade keɓe ɗeɗo gollirɗe ɗe ndenno saa muɗum laamu o daranade almusaɗɗaji kewɗi ana e majji joddi golloɓe
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kañe compte twitter gelle fara bugu e mare bugu le région ngaji sigu e motti afa hande guɓe jogui e juɓe jaddinkoɓe ana uddi ɗum ɓen ɗum fayi e tawede larme Mali waɗi e bawɗe muɗum fo faɗe gelle joppite yimɓe mare bugu fa natana jalta le gendi ndi ana tiiɗi ɗum ɓen ɓe fara bugu ka ana kaɗa jaati fa ɓeydoren famu keɗen Aly Cissé
janginoɓe fuu walale cuuɗi e kolŋaji ɗi, jippinoɓe du fuu walale cuuɗi dogotoroji ɗi. Armé leydi ndi ana wara le ngallure nde lewru fuu hokka yimɓeɓe ko ñaama, aɗa yimɓele ñawɓe. Le oɗo alhaali yimɓele gomɓe ndi ngallure farabugu wondi wuurde, noon holitiri wiide yimɓele faa heewi jawɓe seeɗaɗi. So ndiɗo ngeni holitama wiide ana heɓa lebbi seeɗa jon yoppitama, yimɓele gomɓe toɓe ka holiti wiide alhaali ɓiliɗo e ndenagu o ka wala fuu ko wayte muɗum. Ɓe mbi yimɓele jooɗiɓele ɗiɗo nokkule le mballigu yimɓele jogiɓe anniyaji lobbi tan wuuri, eɓe kuli fati ndungu o tawa ɓele oɗo alhaali. Gotel muɗum woni ko tayka mare bugu de cercle jenne de laamu mutti. Ila larme leydi ndi waɗi immadraji yottatol lewru ramadan ndu o wirfaki kasen le ngallurde. Ceettoɓe holiti wiide ɗati ɗi fuu bomboy juhol so fellane muɗum. Ɓe uddiɓe le ngallurde kamɓe e dabaji seeɗa ko heddaniɓe, le mballigu tan ɓe gondi wuurde kamɓe ɗum. Oɗo rafi ndenaku goto oɗo ana tesi menaka fa yettole gelle fa hewle cercle ansong ngu. Yimɓel gomɓele ɗiɗo nokkule ka holiti wiide yonkiji mum en ana woyi saabi hippagol ngol guɓe terroriste en ɓe watta fewde e maɓɓe wakkati fuu. Eɓe jiɗi ndenagu warta le ɗiɗo nokkule.
Ñalloma adana keƴanaɗo croix rouge yambinama ley Mali Alan ƴaɓɓiɗo e wi hooreɓe nde gollide immadaraji gaɗaɗe ley Mali banggal neɗɗaku gaɗi fa himɓe hewɓe coptine ley leydi meɗen ndi. Eɓe darta e daranniɓe ɗum fuu ɓeyda haɓɓude kumi ko wawi nafude himɓe fuu, pati gotodo fuu faɗɗete caggal keɗe ko Astu Kulbali hoorejo croix rouge Mali wi seta siɗiɓe do faccitango Ali Cissé.
Les nouvelles orientations stratégiques.
Dati kesi di Croix Rouge nangile hitane 2021-2025 ana yaada e heƴoji yurwere gouvernement leydi ndi nangi le ɗati fa heewi kañumɗum. Cellal ana le muɗum, haɓɓude rafi nguure ana ley hen, faabade dewte saria, faabade neɗɗaku. Le duuɓi cakitiɗi jababuji fa heewi fuu heɓama. Le immadraji ɗi ɓe gaɗi le projet ngaji amen ɗi banggal cellal rewɓe kaminɓe sukaɓe. Le immadraji makko fedde Croix Rouge ne huncani hoore sukaɓe ɓe adadu mum en yettoto ɓuynayyi capat nayyi iwde satteriji nawɗi. Le immadraji makko huncande hoore tiɗɗalaji fa yetto tordaji mbawɗi hewtade yimɓeɓe kan e rafi heɓugol ko ñaama. Yimɓele temeɗe jetti capan jeego e go'o gaɗoɓe witta witta woni ɓe huncani hoore. Galleji capan jeego e jeenayyi kañum e ndu faabirama jawdi nde adadu muɗum yettoto million temedere deɓe sappo CFA.
Zuzugol jaddinke kiɗɗo Ansar Dine Akmi Al Hassan ana jukkini cour pénal international to Haito ley leydi Peyiba. Seede ceediɗo arande mo sagantoɓe limti holliti ko woni hakkilo muɗum hannden. Seeda fo makko ana fawi dow ko woni e hakkilo Al Hassan fa ande ko waɗa dow makko ana wawi wadde fa o sarena. Mumin Sindebou.
Bureau procureur lamdi cede o no kabaru hakkille Alhassan worri joni. Immade mun yo ewde so tawe hakkille makko jiɓaki kañe so tawe sargol ngol ana wawi waɗede. Avocat en jingoɓe Alhassan Koliti beete altinere nde wiide hakkille makko jiɓeke batte kulleji kewɗi hono mayte ɓiɗɗo debbo makko kañe torraji ko heɓɓi wattu nde service de renseignement leydi Mali nanginomo. Avocat en Koliti wiide ɗum batte jiɓugol hakkille makko ko Alhassan haalata mo hoolaki. Tottondiral hakkillaji hakkunde bureau procureur kañi avocat jingoɓe Alhassan jokki fa ñalooma. Saabe de ɓeɓe gondi e dartude faminde juge en. Andon wiide jukkooje fewɗi Alhassan yo batte torraji ko waɗino fewde yimɓele tombutu hakkunde hitaane 2012 kañi 2013.
Lawol Bamako Kenyeba ana boni fa wawa haalede dawde dow ngol lawol. Hunde fuu ɓura ɗum nan tidde fuu ɓuri lendungu. Bongol ngol ɗatol moƴƴinagol hitande 2010 ana nawi sanne dawɓe dow maggol. Landotoɓe yalla ngol moƴƴinirama no haniri e moƴƴintingol maggol. Wi dawɓe laawi ɗi ana bona law saabi ɗi moƴƴintintake ɗu moƴƴinitake fa gasa yo ɗi so ɗi boni du ɗi moƴƴintintake no haniri. Ana mettiɓe himɓe daw kollitimɓe wiide mobilaji mawɗi ɗi ana kebbine sanne doggude dow ngol lawol ko hollitinde wiide maɓɓe ɗum walda e saria fa ɓeydure ɗen faamu en ko nelaɗo amen yaade toon. Oumar Waygal neldi en warde.
Ngol ɗo ɗatol ngol jundi muɗum warata ko yata kilométre ŋaji 4,570. Iɗon tampini sanne yohoɓe ley gelle ɗe sofer ŋaɓɓe kañe jeyɓe kar ŋaji ɗi fo kolli metti muɗum en. Ɓe mbi iɗon bonna mobilaji maɓɓe ɗi eɓe ɓooye ɗati ɗi keɓal maɓɓe dan ɓuyto.
hakkunde Bamako yaade Kenyaba dron o ka wala to fe arande hakke ler ngay jetti na jetti mi ngadan nodo lawungo ngal nyalawmo hande o minen donno mublay di fa yotto dawobe min fu mi de tampi so ayotti ke Bamako atawa homo fu tampudo ana tiide juude mublaji di wada datul kita Kenyaba tawi bonai sabino lawi di wurdini so ngonga Allah o dum ana tampi ni men sami
kambe yohobe hakkunde Bamako e Kenyaba be du be kolli metti mabbe kanye ngombe le dido dati fu be ngaggi no dango fewde e laamo tinno moƴƴintina ngol ɗo ɗatol yalla ɗiɗo tiɗalla jantima
laawol ngol kan wurdini wona ko moƴƴi fewi min tampi hen hakkunde Kenyaba e Bamako laawol ngol wawa yeheede
miccitiɗen wiide ɗatol kita Kenyaba ngol moƴƴinama ɓamde 2009 yata 2010 wattu joni o ngol boni fewi sababu mobilaji mawɗi jehoji dow ngol ɗo ɗatol so gandoyo dow damaje ɗe ɗon ko Oumar Waygalo himɓe sijo tamani Kenyaba
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakirabe kabaru jingon ele region ngaji meden di anjaran le lamu bafula be kabo debbo goto baro dubi noga njado kulun kuluh le commune rural la nyambia tamyede funi biko ya tadoy sabe hulunede farati ko ndimu makko dun sabe o nabama suudu dogotoro kayto monoto rimi biko ya tatoy ko njottaki sane dum wadi tati lewru menu tukule ko hol tamyede ngattama le ko beno dirta kuvez dun e wije ni kollago o cal tukule ko ina celle fu etaade kambe saraabe fune be tatam be kay e be kuli hono be darani to ko e cugula le bonku mo lawi ngala e mudon to santu ko yata himbe nogayon ardibe jaleni kanye e hono humini be hala politama do suru do gotoro genedi politama weda ana gonti buddi jande illa beta ko jande pawinde do cellal e ngufa yottaade hono antare hakkeji rewbe bibbe rewbe faanda mudon e wi kun cene be har yalla be ardibe jaleni ana beedene famu darade e darne mu benne bangal bantare cellal be ngufa yottaade hejondimo no e dum fawidu do habugol e torraji ngatteedi fewde e rewbe le halaji mabbe e kollitiwde gal kawrital itudo jawdi modon yo gollide be noddeta ONG Astapa dum fawidu programme debbo alafia de debbo alafia do hani wadde balde didi e jukini kabaruji dito kulikoroto holtam wede bete altindere de suudu dogotoro handu fuddi ona pesgul tatu wala sawrgul la nyaw covid 19 no kambe comité de pilotage local ona kumini do habugo nyaw kany hokki o kabaru e wi mabbe e pesgul gol an hani wadde balde sappo himbe ujinaji sappo etaton e temetaton e chapane jetton e jeddon woni hanbe pikkede pikkireji Sinovac Johnson & Johnson e Sino Pharma suudu dogotoro kulikoro holtam wede hono be leelamu kulikoro be kuliti wede himbe be nyaw covid 19 onangi anaya himbe temedere e sappo e jet himbe temedere e chapan e jetton hono yawtube yo didon santanabe be kuliti wede temedere e chapan e taton e goo sakirabe do kaddi kabaruji ka andoni fu do ba hebe de 3w.djotamani.org na fa kiti no do ba no de numero via mo 37321 suudu dogotoro bla na darani ko ɓuri commune ngaji sappo e tati cercle o ɓe collectivité le hitande 2021 ana ɓuri himɓe ujunaji sappo woni yaaɓe ƴewde ƴeewede ɗum wonno ko hoorejo suudu dogotoro ndu hollitiwide no oma datta fa hande ɓe ɓeyda faabede bangal nokku o moƴƴintine ɓe dokke kaake gollirɗe no himɓe anduɓe golle ɗum dogotoro en famɓe golle du eɓe kasindin ɗum en yalla ɓe darano sawrude ñawɓe keɗe ko docteur Fama Kankane kañ wonno médecin chef suudu dogotoro ɗum sande référence bla o noo tagi landi nelaɗo amen yahde to Moussa Malle Cissokho dow faccitango ñaw ɓuɗɗo heɓude ɗo sembe ñaw ɓuɓalla yogaɓe du ana gara ɗo ana jogui tiɗallaji pofaali meɗen jogui ɗo service kumeniɗo daranade himɓe ɓe heyɗere woni e muɓɓen sukaɓe hewɓe ana gara ɗo a tawa heyɗere woni e muɓɓen meɗen jogui service kumeniɗo oppugol dogotoro e darantoɓe sawrude ñawuji fo dogotoro e ORL ɗum woni hono sawrude ñawuji hoore sawroɓe guite kunɗe noppi wondu e nandore mudon nokku remirdu ndu rewbe hobe garata le mudon remude ko yaata rewbe ujunere e temere joyon ndimata le on nokku le hitande le mabbe oppetebe ana ya temere joyon bla no woreni dun sabbi kasaraaji laawi kewdi ana gada himbe hobe ana gara do tan kasaraaji laawi kewti dum ben le hitande 2021 min limti kasaraaji laawi temedid e nay suudu doktorandu ana darani gelle temedere e chapande nay e didi komin ngaji sappo e jeddi cercle bla seskom ngaji chapantat e joyi tit alla mom jogi arandejo yo hidugol suudu doktorandu sabi kondu dari boyi mede jogi nokku do oppete nay wudo handen ko joom en kani wadnede min gala dun min gadi horngo hono nokku mo entinte ka min kaba e kalsi tafon ko wawi daranade dun mede jogi du tit allaaji min joga hidugol lobbe pambe golle sanne le suudu doktor remirdo fandi fo ana hani tawe sage femme en jeego ngodi ka didon tam min jogi kanyi infirmier didon darantobe sawde sukabe du ana pamdi hono himbe helobe min gala doktor en bobbe daranade dum ben fay etawede kasaraaji laawi ana ngada sanne le onokku ambulance ngaji didi tam min jogi di bawa daranade kolleji di fu fay etawede maire en e kanan kobe onokku ana darani faaba demin wadai ka famin kebana ti allaaji di fu dogala
ci ki nous avons